nimekupa wewe, ah, oh, nenda nao. Usije ukaniacha mwenyewe, nikabaki na mawazo. Moyo wangu nimekupa wewe, ah, oh, nenda nao. Usije ukaniacha mwenyewe, nikabaki na mawazo. Si unajua moyo wangu mimi haupendwi kumizwa umizwa. Ukija kuniacha mimi mwenzako taliza. Si unajua moyo wangu mimi haupendwi kumizwa umizwa. Ukija kuniacha mimi mwenzako taliza. Neno nakupenda ni dogo sana, ila mpenzi wangu anapenda jamaa. Zile I love you, I miss you, I need you, I love you more. Zile I love you, I miss you, I need you, I love you more.
Nikisema nakupenda na maanisha, kutoka moyoni na maanisha. Hata we unanipenda na uhakika, matendo yako anazihirisha. Mikuachana na wewe, asa nazaje kwa mfano, niende mbali na wewe, eti tuvunje agano. Niwe faranga we mwewe, penzi rishone sindano. Kipintake nsipewe, tufunge semi mabano.
Neno nakupenda ni dogo sana, ila mpenzi wangu anapenda jamaa. Zile I love you, I miss you, I need you, I love you more. Zile I love you, I miss you, I need you, I love you more.
Ukaniacha mama, utaumia mwenza. Si unajua nakupenda sana, kama wewe sijaona.
Mimi Omichi, meneja Jafe, mwanangu Chingu wewe. Watoto wako akashikashi.